kala gonjwa hili ni gonjwa lisilotibika, ukilipata ndugu yangu utateseka, ukifuata masharti waweza pata bahati, ukiyapuuzia ndugu yangu taumia, jinsi gonjwa litakavyo kushambulia utatamani kufikia kila mambo yanayoendelea.
Nimeanza kutema punchi za tali, wananita Mike Tyson. Picha linaanza na machupa chupa Mason, wakijileta na watupa tupa that's all. Na kuteketezo kuna kuangalia that's low. Ukali toka way back, checki my flow pia, checki jinsi na red black, checki miondoko, check check your payback. Hakuna jipya kama ni kazi na divert. Kimsingi, mi kingi, na sio leo nafanya toka shule ya msingi. Na my flow ni hivi hivi bado mingi mingi, kila pini watoto napenda wanipingi pingi. Na mna chuki tu, I'm flexing. Hapana sifanyi kolabo za F1 sin. Stoki bila ya mkwanja weka mpunga chini. Na kwa kwa vilusi ni vingi na baki kalantini. Biti lina bounce kama nini, na nalitupia bars kama themanini. Shule nimesomea Temeke Mkoloshini, sasa mnaojifanya majini mijini la majini. Na full time waga nimenoga, na dokisa wanga wanataka kuniroga. Klabu waga naibukaga mara moja moja, nikijifungia waga na kulaga mboga mboga. Rapper kamimi haupati sitambi na kupoteka J Martin. Kufika hapa inahitajika kiss mati, siwezi kukunyenyekea bro, kiss my thing. Uhuni so kuvuta vindo, uhuni ni kuchakalika na masongo mbingo. Na shukuru Mungu na kimbizana kupata bingo, bila kusahau wali malago kwa mama mandingo. Mcheshi la sio makuzi, kila kitu cheusi la sio mbaguzi. Naona nikilegeza watajipa mamuzi, sasa sio jina tumpaka uso na wekewa mbuzi. Mi waga na kili za mchana, mi waga busy kukimbizana. So nikisikia flani kanchana, nendaga tukula bata na sniper Montana. Straight up, nipo mbele nimetangulia, gang langu lipo nyuma linafata mkia. Tafta peso sipo zingatia, madogo utaweta kaka na utawamkia. Kitaja marapa wenu wakali mi wa kwanza, waza wao wenyewe wanani waza, waza vina kama Faridi kubanda. Domana na dodosha mawe yu ya mawe mwaza, mwaza. Watakubali bila ubishi, demu na impenda nrone pick up bila ubishi. Ukikutwa na mke wa mtu bila ubishi, utachagua upigwe kavu au na filai nish. Walizani na yufuata na haribu, kila session ya moto waga siko say. Wazudu anaikula tunda la zabibu, lakini too much money the Freddy bunja bay. So na wadabisha na kisha na jisafisha kabisa, na panda yuki maisha na wakalisha kalisha. Datisha datisha mjengo pangisha, wakishuka bay yangu na pandisha pandisha. So na pandisha pandisha dao, chana kwa madharau, flows ina maunyama. Meka pandisha sound, vyuma vimeumana, anda pandisha ground, dada pandisha gown, shamba katimba town. Zamzam bebe, rotimi tuambio utamo vane samdede. Tumana ya kutolea unaifo mzege, hauna kitu ila kutokucha unaeka mrege. Wanatamani kujua na waza nini, wanatamani kujua ntachuja lini, wanatamani kujua kuzidi mimi. Nipo mbali sana lipo wasu kumbuki likuwa lini. Ata habari zao kwangu sio habari hata kidogo, hatuna nyumba sawa ndo tusvimbe na mikoko. Ukwepo kati nazisaka so staki shobo, maswali ya kiwaki na yapa majibe mze kidogo. Give me a break, nipe nafasi, sheria da nipo kwa fasi. Tupo na shpapi, tupo na nyasi, tuna mwezi ngwea kwa mitungi na mikasi. Mana kichia kikini panda kichia, na waletea ukichia. Movie na mapicha picha, vurugu kila kukicha. Kwa hiyo kama vita ni vita, mwangu wezi kunitisha. Nakifika na kalisha, Kenya sana insta. Nilipofika mimi amfiki, na mkifika na wakaba kama umtiti. Nini mtanidanganya, mepitia mikiki, na dunia ndo imenifundisha maisha na mziki. Kipata watu hawatopenda, wanataka ukose kila siku ndo atapenda. Wanataka ufeli kila siku sinapokwenda, ikiwezekano wechizi kabisa tokwe na madenda. You can't believe and I believe, shupabi nyingi zinanikufa na sifagili. Watataka penzi, watataka pesa, watataka family, na mabishabisha kukibizana it's how we live. Yeah, kwenye nyaraka kuna mamlaka, na kila kwenye mazoea kuna mipaka. Nimeokimbiza 2019 paka visasa, and for the records the clown is mine at the best rapper. We out here. Kiwalani boom boom. 104 gang gang.